Usitoke kwa flow, kwa flow. Baki na usigo, usigo. Mnatia mayoyo, yoyo, yoyo. Ina dansi wapia na shosho.
Matipita.
Na 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 tipita.
Leo ni matipita.
Na 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 na.
Tigeza matipita.
Oh lo 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 lo.
Matipi, tipi, 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 tipita.
Na 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 tipita.
Leo ni matipita.
Na 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 na.
Tigeza matipita.
Ele 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 matipi 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 ta
shika fami one mini ko sawa sawa natoka ile kambi ya power ya power machali wanataka mikugawa wanajua niko na dawa wanaanza kutipita kutipita wanaanza kutipita kutipita woja anza kutipita kutipi kutipi unapiga choma tipita
tipita usitoke kwa flow kwa flow
tipita
baki na usigo
usigo tipita
Mnatia mayoyo, yoyo, yoyo. Yena dansi wapia na shosho.
Matipita.
Na 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 tipita.
Leo ni matipita.
Na 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 na.
Tigeza matipita.
Oh lo 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 lo.
Matipi, tipi, 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 tipita.
Na 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 tipita.
Leo ni matipita.
Na 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 na.
Tigeza matipita.
Ele 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 ele. Matipi, 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 matipita.
Si mnajua niko sawa. Kenya tizedi washa pagawa. Niko ever ready paka power. Nye mna pakua, nisha pakawa. Wana anza kutipita, kutipita. Wana anza kutipita, kutipita. Woja anza kutipita, kutipi, kutipi. Unapiga choma tipita.
Tipita, usijoge kwa flow, kwa flow.
Tipita,
baki na usigo,
usigo.
Tipita, mnatia mayoyo, yoyo.
Tipita,
yoyo. Yine dansi wapia na shosho.
Matipita,
na 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 tipita.
Leo ni matipita.
Na 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 na.
Tigeza matipita.
Oh lo 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 lo,
matipi tipi 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 tipita.
Na 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 tipita.
Leo ni matipita.
Na 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 na.
Tigeza matipita.
Ele ele ele,
matipi
matipi matipi matipi matipita.